It's your girl Truth 254, and you're listening to VDJ Jones, your mama's favorite DJ. Don't touch that dial.
Ambazukana Yesu, Ambazukana Yesu, Ambazukana Yesu, Ambazukana Yesu. Tazama dada, dege wangani, hapa ni wala kulima. Tazama dugu, dege wangani, hapa ni wala kulima. Lakini wala na kunywa, kwa kuwa yuwajua siri. Lakini wala na kunywa, kwa kuwa yuwajua siri. Ambazukana Yesu,
Ambazukana,
Ambazukana. Ambazukana Yesu.
Bona wapanda walima tena walala na njaa. Bona wapanda walima tena walala na njaa. Na wewe ni wa maana kuliko dege wa angani. Udua siri ya dege. Ambazukana Yesu.
Ambazukana Yesu.
Ambazukana
Yesu.
Pamba,
Ambazukana Yesu.
Aleluya.
Ambazukana Yesu.
Tega masikio nikueleze siri ya dege mwenzangu. Sikiliza nikueleze siri ya dege mwenzangu. Asubuhi na mapema yuwa msifu Bwana. Kabla ya kula na kunywa, kabla ya kazi yoyote.
Ambazukana Yesu,
Ambazukana,
Ambazukana Yesu,
Ambazukana,
Ambazukana Yesu, Ambazukana Yesu.
Asubuhi na mapema kabla ya kazi yeyote, piga magoti, inua mikono, pasa sauti yako. Sifu Bwana asubuhi, amka bebe. Mfanyikazi kaumpa mtoto wangu dawa ya mende akidhani kuwa ni kalko, lakini kamwe haikumdhuru kwani Mungu ni mkuu.
DJ Jones.
Sijui mimi nifanyeje, sijui mimi niseme nini ili upoke shukrani zangu, ili upoke shukrani zangu. Nasema
DJ, don't touch that dial.
Thank you.
Welcome to Superstar Entertainment Kenya for DJ Academy, audio and video production, sound or public address hire, photography and graphic design. Contact plus 254-743-364-259.
Amen.
your girl Truth 254, and you're listening to VDJ Jones, your mama's favorite DJ. Don't touch that dial.
Mungu wangu, we wajua sababu.
Wow.
your girl Vivian, and you are listening to VDJ Jones, the Superstar.
Mama.
Welcome to Superstar Entertainment Kenya for DJ Academy, audio and video production, sound or public address hire, photography and graphic design. It's your girl Truth 254 and you're listening to VDJ Jones.
Thank you.